bange silimba mujukira be mikwano byenna bagamba nganga tuli wa mungu loza munabijukiranga muchanga nyo mutonzi atonde kulu neseno mumasogeti wabanga kitasoboka Kamira kumavivi gosabehe anakuyambanga watakuwade tovamu kukiriza Vamo sabali na mfafa agaba mumpalo lelo lwa gundi necha lwa gundi hiyo ho Changa mulijava kulwa bakusingako onofune mikisa wewalanga nyokwe gulumizanga Biokola likabalala Basaleo basime biokoze Kwebalaba babisanyo kuwaniwa Suku kanga kwe Nebegawa matombi Ogende okole Dembeli omwapo kwe kolela Owe visingo unji Obietu sako newe kerere Kipimo mombi wakoma Wakwata hagiyo Nange mojege nderezenga Kesude banjimo buchabaga Ewe kuchakala Mubi kwa tenga mpola e Tunule mabega Nemo masonga tona woka Muige seno madala Oja kwa mboka Olusinoka Kole se mabega Oba kwa tanga kumukono Omulala liku yambo lulala Omulala likusanga wazivu Nakuyamba kwoso se mwanyi omusanga kumayanja Ngaungula Sirimba bana bange Sirimba Sirimba bana bange Sirimba Omwenge tegutuwa mirembe abasinga gubafulira ddala nnyo wabeera omwenge tewabula nkayana kuyomba kivaamu kulwana kunubuka olusi kutingana abavuzi b'emmotoka gubasudde mu bubenje n'obulamu bw'abatambuze mu bufudde ky'omuzannyo gwelaba bavubuka bali bategeera bafuuse balujuju Franti peji anti bavayo bewando kuluna Ko amanyi tojoganga munafu Abakadde n'abanafu obayambanga Wofunanga tudulanga Ebintu byeseno tebiriko nnyini byokujjako omutonzi Nyagalizanga banno nawe biwe yagaliza Nebo kulembera mwato basasiranga Mbera na mazima ngo goberere nsonga Uliriza abantu abakunenya oluzo bamusubi Kwana ngemi kwane mijana yete wera bira mikade Nemi kwano londangamu abakugasa hiyo ho Obude wake dendaba Njuba ya fute yontunula Kati njire ngire njuba egoloba Kangende wa chitange vye kusibide ojiranga no sumurula Echisemba yonze kamba kwa sumutonzi Lugaba ya manyolu na kone sawa Omuntu nala vikanga na ye agoloba Abalunja abansoka yona abasanga Abakulu abambula kona abanywegera nagoro koka nengenda eri kitange jatu denga likunte balamula iyo ho siriba bana bange oh oh siriba siriba bana bange oh oh siriba
Bye.